tonya ngebisoto kukubo bine timbe sidi swalanga nino wange abu bakala chokulyo chisule mutaka tebamanyoli nobutuze nuli mutaka langi ya fenjeru terifuka chitaka nepa wilidi kabipata turedi ne wabo wakuwa bulamu baby ndikuwela yo bulamu natwale mo wange asitukiriza kansumulule sumulule omutima kansumulule omutima kukukwase kansumulule sumulule omutima kansumulule omutima kukukwase lavu neunya ojagaza kyo mwana womuvu kanolukoye nyambala lumwe wiki ogumide obuswavu kyebankutateko tiki ensaba omutonzi bwali bantwala antekeja nteeka jamanyi tolinsanga oba mwanaku kalipata turedi ne waba wakuwa bulamu baby ndikuwera yo bulamu batwale mu bwange asitukiriza kansumulule sumulule omutima kansumulule omutima kukukwase kansumulule sumulule omutima kansumulule omutima kukukwase enkuba ne weribetonya ngebisoto kukubo bine timbye sidi swalanga nino wange kabipata turedi ne waba wakuwa bulamu baby ndikuwera yo bulamu batwale mu bwange asitukiriza kansumulule sumulule omutima kansumulule omutima kukukwase